Radio Pulpit, 657 AM.
Mlaleli ake ngithathele leli thuba ekuseni kungolosihlanu kulo hlelo lapho sithi khona mphatlalatsane ngikubingelele egameni elihle igama lenkosi uJesu Kristu waseNazareth. Ngiphinde ke ngithathe leli thuba ke ngithi ukubonga ubahle nhlapho okusibusisa ngalo. Bahle, uNkulunkulu akubusise, uNkulunkulu ke akwandisele, akwenze kahle futhi. Mlaleli ake sifunde ke namuhla sithi ukubonisana ngezwi likaNkulunkulu ukuthi mlaleli silungisiswa ngoJesu Kristu. Akukho umuntu onamandla wokuba akwazi ukulungisa umuntu. Nginethemba ukuthi nasemthethweni nomthetho futhi eqinisweni kukhona la ohluleka khona. Abantu bayejele aphinda buye futhi aqhubeke nomsebenzi omubi. Ufica uyabulala umuntu, abanjele ukuthi ubulele, aphinde futhi ayogwejwa, ahlale ejele, ethi uma ephuma aqhubeke nokwenza lobo bubi lobo. Kwesi sikhathi umuntu azazigqaje, athi ngizokubulala, ngiphinde ngiyokudonsela futhi. Manje kusobala ukuthi ke nomthetho awukwazi ukulungisa umuntu until umuntu azathatha isinqumo sokuba uyeka imisebenzi emibi. Ngakho ke kubalulekile ke namhlanje mlaleli ke sithi ukubonisana ke ngezwi likaNkulunkulu. Abesimame bahlukunyezwa ngapha, babulalwa ngapha, umuntu ayejele aphinde abuye futhi ngokunjalo. Nezwi likaNkulunkulu liyavuma nalo mlaleli ukuthi umuntu akalungisiswa ngezinto ezithize, ulungisiswa ngoJesu. Ake sifundeke izwi lenkosi laphayana ke kwabaseRoma chapter 3. Ke sithi uqala ukufunda laphayana kuverse 10, sithi ukwehla nayo. Ngokuba kulotshiwe ukuthi akekho olungileyo, akekho noyedwa, akakho oqondayo, akakho ofuna uNkulunkulu. Bonke baphambukile, baphenduke imbuqa bonkana. Akakho owenza okuhle, akakho noyedwa. Umphimbo wabo uyiliba elivulekileyo. Ngezilimi zabo bayakhohlisa. Isihlungu sezinyoka siphansi kwezindebe zabo. Umlomo wabo ugcwele ukuthuka nokubaba. Izinyawo zabo zishesha ukucitha igazi. Incithakalo nosizi kusezindleleni zabo. Indlela yokuthula abayazi. Ukwesaba uNkulunkulu akukho phambi kwamehlo abo. Kepha siyazi ukuthi lokhu okushoyo umthetho ukukhuluma kubo abasemthethweni ukuba yonke imilomo ivinjwe, izwe lonke libe necala kuNkulunkulu. Verse 20. Ngokuba ngemisebenzi yomthetho akukho nyama eyakulungisiswa phambi kwakhe. Ngokuba ngomthetho kukhona ukwazi isono. Mlaleli, ngomthetho kukhona ukwazi isono. Okokuqala mlaleli, ukuwabona umuntu abulala umuntu umaceda ukumbulala bese uyema ke lapho. Kusobala ukuthi ke ngomthetho uyazi ukuthi ukubulala kuyicala. Kungako abulala bese uyabaleka. Ngoba ngomthetho uyazi ukuthi kuyicala elibofu. Ukuwabona kwesinye isikhathi uma umuntu ekubamba inkunzi, wafica ukuthi umbonile uyakwazi, bese ezama ukucisha ke umkhondo, bese ekhipha umphefumulo wakho. Ngoba ngokomthetho uyazi ukuthi lento ayenzayo ayilunganga. Ngakho ke uma esekubulele udukisa umkhondo, uma ungamazi ungambonanga futhi akakwenzi lokho akakubulali, vala sathi imazakho ahambe. Ngakho la izwi lenkosi ke lithi ke kuverse 19, kepha siyazi ukuthi lokho okushoyo umthetho ukukhuluma kubo abasemthethweni ukuba yonke imilomo ivinjwe. Umthetho uyazama ukuthi uvimbe okubi, kepha noma kunjalo okubi kusaqhubeka. La izwi lenkosi ke kepha siyazi ukuthi lokho okushoyo umthetho ukukhuluma kubo abasemthethweni ukuba yonke imilomo ivinjwe izwe lonke libe necala kuNkulunkulu verse 20 bese lithi ke ngokuba ngemisebenzi yomthetho akukho nyama eyakulungisiswa phambi kwakhe ngokuba ngomthetho kukhona ukwazi isono. Mlaleli, ngithi kuwe namuhla ekuseni umuntu ulungisiswa kuJesu. Uma umuntu esesithathile isinqumo sokuba wamkela uJesu njengenkosi nomsindisi wempilo yakhe, uthatha isinqumo esihle sokuba alungisiswe ngokuba akuna msebenzi yomuntu engamenza umuntu ukuthi alungisiswe. Nanoma abanye basho ukuthi bona balungile, kepha izwi lenkosi ke ukulunga kwemvelo kufana nendwangu engcolile phambi kobuso bukaNkulunkulu. UNkulunkulu uthumela uJesu Kristu ukuze ngaye silungisiswe, ukuze ngaye sibe nokubuyisana noNkulunkulu, ukuze ngaye sibe nokuthula. Mlaleli, ngoba izwi lasifuna ukuthi ke ukuthula abakwazi ukuthula. Mlaleli, emakhaya ukuthula kukho, emsebenzini ukuthula kukho, ngenxa ukuthi ukuthula abakwazi. Kungakho uJesu avamisa ukuthi ke ukuthula makube nani. La izwi lenkosi ithi ke kuverse 20, ngokuba ngemisebenzi yomthetho akukho nyama iyakulungisiswa phambi kwakhe, phambi kukaNkulunkulu. Uthini-ke kuseni mlaleli? Ungathatha isinqumo namuhla wamkela uJesu njengenkosi nomsindisi ukuze ulungisiswe phambi kwakhe, ngokuba izwi lenkosi lithi ke nanoma izono zethu zibomvu okwegazi, uNkulunkulu uzozenza zibe mhlophe kuhle kweboyebe. Okwenye futhi lokhu ukuthi ke uma izono zakho seyithethelwele, uNkulunkulu akalokhu akukhumbuza iphambeko wazenza. IBhayibheli lithi ke uma umuntu akuKristu uyisidalo esisha, okwaqala kundlulile, bheka sekuvela okusha. Ungemamukelini ekuseni namhlanje, uNkulunkulu akusize mlaleli, uNkulunkulu akwenze kahle, ngokuba wena ngobuwena angeke uzilungisise wena, futhi ke angeke ubukeke umuntu olungile phambi kobuso bukaJehova. Silungisiswa ngoJesu Kristu. Woza kuJesu umamukele njengenkosi nomsindisi. Kuphelele lapho mlaleli, iBhayibheli lithi ke izono zakho ziyathethelelwa ngenxa yesikhathi. Ake sithi kuma la mlaleli, ngiyithatheke le ntambo ngiphinisele kubahle, bahle intambo kwezakho, babayilapha ekhaya mlaleli.
From your ear to your heart to your mouth to your feet. Join this life on 657 AM.
If you need prayer, please send your request to prayer@radiopulpit.co.za or WhatsApp 067-429-7564 or go to Radio Pulpit website on www.radiopulpit.co.za.
At Radio Pulpit, we love the interaction we have with our listeners on all the social media platforms. It is also our way of giving everyone a voice that can be heard all over the world. Unfortunately, we have been experiencing huge difficulties with WhatsApp for a while now, and we are now forced to find a viable alternative. That alternative is called Telegram. Telegram is an app that works exactly the same as WhatsApp, and it uses the same telephone number as well. All you need to do to be able to chat with your favorite presenter is to download the Telegram app onto your phone and send your message or voice note the same way you always did. We will then be able to receive and answer your message faster, and the privacy on this app is much better too. So, whether you have an iPhone or an Android, the app pic is a white paper plane in a blue circle. Please download the Telegram app right away and make life easier for everyone.
You and 657 AM and life, a winning team on the road to eternity.